Themba lam muhleza wam Nando gaziya Bambolam So fast love is only wam Nguye lona Nguye lona Yenu zufuma na bantwana nam Ngoba vele usisa ndwa sam Nguye lona Uyelona ubonini zohla elanam Sele usis nganda mate sam Sele intumyam mingo
Selling to me, yeah.